Black Market Records.
Alitisha fair, nikasema sina na amejileta. Makofi kwangu, makofi tena. Ameitisha pizza na niko na unga na viazi. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Alikuja kwangu ati ameachwa na mume wake. Makofi kwangu, makofi tena. Walituma pesa ati wrong number na niko na fuliza. Makofi kwangu, makofi tena. Wakwake bado ni wakwangu. Wakwake anaishi kwangu. Tulijuana uko kwangu alafu leta akaishi kwangu. Situation inatufananisha. Alafu dry spell inatushikanisha. Alafu pombe inatuchanganisha. Kidogo kidogo inatukosanisha. Napiga luku moto mbako nashtuka. Natoa moshi alafu napigia zima moto. Nafika uko naingia kimangoto. Alafu nikutoka muto kanga na watoto.
Alitisha fair, nikasema sina na amejileta. Makofi kwangu, makofi tena. Ameitisha pizza na niko na unga na viazi. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena.
Mbona ume double park nyuma ya mtemi? Na nika mko related na femi. Heri ni kope, heri ni baki na deni. Lakini leo itavunjikia ndani. Wenda clear password nkwa portal. Nikushikie SUV upuke maportal. Sunday tufike SDA uchuje mapepo. Kwele tukena nundonzeo kwa BBW. Nei, mother go, mayo.
Alitisha fair, nikasema sina na amejileta. Makofi kwangu, makofi tena. Ameitisha pizza na niko na unga na viazi. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena.